like your cuckoo, tamu sana. Sweet like your suku, I'm going to die. Wenye niwe sijiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ambiliki ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar,
my life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar,
tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar,
my life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chaguo mwenyewe ntakula ndo nile, ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama, utamu utamu. Naona rahamie, onavyo nipeleka puta. Makodinda mako stamina, yani show, show. Naona rahamie, onavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda mako stamina, yani so, so. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu unashituka moyo pa. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar,
my life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar,
tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar,
my life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar,
Baba, baba, baba.
Mungo genius.